kettini fan wodi studio kalangu eden godi yande joy no wittere mitaji sappo e joy habaruji e fulfulde kor jagnal e modo hande habaruji e fulfulde ko darto fila nyalande le dunia itane gam patte yolbe nande hokkobe habaruji gada golle mudun e on nanan ko won dow mudun le leedi men Niger G5 Sahel kawon fede leede joy kerrude le Sahel de en hawrune mudun wadde na gallu nyamedo ardangal nenne fane hora ko leedi men Niger fa warra jondo yowtere men pennel e ngartando fila ko darto nyalande ittando fila dum wonno yolbinande ko babaruji ngada golle mo noy golla ngawno yara hande won tatti lewru me hande de wonden do nyalande suman amadou no hirtina on jam nani won tiri ono do fila ko darto hono fa hande kerole duniyaru fu wadi batu ko darto hono yolbinande ko babaruji gam patte gada golleji mun en der hakkilo fokkingo do en nan ko hoja do wonno cuudi kokkol habaru kanyo e cuudi sariya e lawol hono faana jitugol hakkeji e faawal jondu wattande sornar yaade e sembe laamu leydi do en leydi Niger don ko hoja do mudum nenne ne kadundu konna nino ndara hono hawrde sembeji gam batte gollangal heba wada faa wada de dum woni korde do nyalande sembe ketno nanu biete do Haruna Ibrahim horejo faawal jondu suudu hawjina fil hokkol habaruji do en nan leydi Niger
l'importance du ko buri nafude der hore hala hawrine de woni hukkude neddo fu tawado der golle de lawol taykaade nyumo do golle mu ciudi na dereji kokkoji habaru non de pelle jinganoje hakke kokkobe habaru non na de gomnati e pelle jinganoje himbe leydi non gan laabi ko nande hokkobe habaru gada golle mu en no haniri di himbe leydi fu laabi di ewata illa wakkati lawol laamu leydi woronje e joy filla ho nande gollobe be gada golle mu en no haniri singa fa dido leedi watti jungu do dereji warde handen kokkobe habarno tawda sadormaaji kewdi denne ko haani woni dum hettinano gollobe be gam faamude sadormaaji mabbe be gadane ekkintinoje lobbe gomnati du wala na nino fodo jungu mun no itta der filla ekkintidol mabbe gol
refuser de former des journalistes
Haruna Ibrahim horejo suudu haw jindu filla ko nar hokko habarje leedi Niger yewtere makko e mbettedo Musa Sambandimi nyalande wonno ga jeberde ko itta andal le duniya do filo yorbe nande himbe hokka habaruji mu en no wodiri dum do kono nani koro ko hoja do mudum nenne ne kay dum waddi ko faware jondu kono ni do koro ko ada dum endan waddi ko no wodi kuje didi lati non don do kono no torro hokko habaruji der filo golle mudum en dum waddi ko faware joni hono kaw jido fedde ndarore hono dental Europe mbeteda Frederica Mogherini o haali o wi kulle no latiɗe no hanta e dartanam fa woɗɗo fila nyalande enɗa
ŋerɗinande cuuɗi habaru e hokkoɓe habaru no ŋerɗinande lawol démocraci yeruno frederica haali nder yewtere mum woɗi do imo watta dande yahde e leyɗe jukka ngol lawol kotta tawe ŋerɗinanoɓe hokkoɓe habaru ɓe jarama yesso suudu sariya o wi hokkoɓe habaru wonɓe dow jonde koye mum no mbawi ƴami gomnanti hawjuji leydi ndi e laabi démocraci no gonno jara ley mayri fedde leyɗe tubakoɓe inditirande union européen wi jamra e ŋerɗinanol ko hokko ɓe habaru gonno gaɗe ɗum fedde nde haali e wiide e kamɓe jamray fa hande e lawol laamu kaɗol hokkoɓe habaru to jolbinane nder gaɗol golle muɗum o radio fedde leyde tubakoɓe mawde o wi ɓe durwana laabi hokkoɓe habaruji ɓen e yolbinanede nder golle mu'en nokko fuu emo hen noon fuu
ɗum wonno habaruji ɗi faane rahila tousmana hasan hawrini en dow fila ko darto haalaji ƴutto enna dow fedde dental leyɗe europe oumar hamma firde fulfulde caggal majjum subaka hannden ɗo en galluñeme wanno timmode faware jondu konɗa an ono janguinol tindinol e pamtinol dow fila ko darto golle ɗe enɗa ɗum woni lawol démocratie kokkol habaruji eko sawi dow muɗum ɗum du konɗa sawara mawɗo mo leydi niger ko filla ko darto sukaɓe ummatore e dow ballaga bureau joɗanigo leydi amérique e leydi men niger ka e gaɗi ñalande enɗa gam batte janguinde hokkoɓe na mbiyedo sukaɓe jangoɓe lycée capannayyo e tato laatiɓe kayde konda heeɓi ko faami nder muɗum oɗo habardu konda Habibou Garba hawrini en ɗum nannanen perdi e fulfulde
hano no fedde leyɗe duniyaru waɗiri sigila mum filla hoy nande cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru gaɗa golle mu en no haniri ɓuura waɗede kollol golle kokkol habaru gaɗa ɗum watti golle ɗe nder ɓerɗe tawaɓe nder ekkintinol gol misali Nusayba Hammadi
min jii ko hokkoɓe habaru no ɗon tampa faadu ɗum heɓane mosola sayto tindinol waɗa yaade to cuuɗi habaru ɗum e gomnati hawtade e ɓiɓɓe leydi faa ɓe koytinana hokkoɓe habaru nder golle muɗen ko laati ko woɗino
fijerde sukaɓe ummatore leydi Niger e ambassade mo États-Unis bi'i ko kan en no deki tammude mu'en dow warɓe ekkitiɓe to ɓe tawa fuu ɓe jinganto laaɓi hoynande kokkoɓe habaru acce gaɗa golle mu'en no haniri. Nani ko Aliyo Umaru ardiɗo fedde de wi'ini:
min jiɗana yahde yesso ɓe jingana ɓe. No woodi laatotoɓe nder maɓɓe ministriɓe hawjotoɓe filla habaru ma nder reedu leydi e sarɗoytoɓe. Jande ekkintinol balɗe nayyi ko ɓe gaɗana ɗum nafaɓe faa ɓe mbi'a hokkoɓe habaru nde ngala habaru wala yahdu yeeso wala.
Ardiɓe sigila ekkintinol gol ni bi'i ko no haanigol yaare yeeso du heɓa ardiɓe e kokkoɓe habaru fuu paama nafakka laaɓi ɗi e tabbintilol majji.
Nawontiri hono fa hande ni kawjiɗo hono bureau joɗanigu leyɗe denta leyɗe Amérique e leyɗe Europe kay leydi men Niger ɗo enna mbiteɗo Raoul Mathieus Paula kanko to konnata enen difa o ardoke batu hollugol fuɗɗan golleji projet ndaro wartude jam e seyo jonde jam kañe ndartu kono himɓe wonaɓe ne haɓano Boko Haram ɓe enna tawi kay no garti nder himɓe gaɗi golleji mumen no haniri ko wattude konnani ceede meɗen mbiyeteɗo Français fa hono ko watta fawar jonto kono milliard uji tati woni ko watta gam batte gollal ngal endan waɗa fa wooɗa no hano ene woɗiri ɗum du konda ni hono waɗan lebbi sappo e jeetati no golle nenene kadi ɓe kolli wiide konda ni hono milliard uji joyi Français fa gatta ɗi endan gollal ngal fuu fedde hawjinde filla jonde jam gartiɗo muɗum e pamra ko ɓiɓɓe leydi kañum hawjinete wadde golle ɗen. Nonni fawari joni habaruji ni ko kettino fano wonno tawade konna ni hono hawrinde G5 Sahel kawon leyɗe joyi kerruɗe gonɗo durude e fane do filago nar ɓiɗɗam bonɗa ko e konuji ko watta nder muɗum waɗi hawritere gonɗo ɗum du konna ene andi ardagal hono Issou Mahamadou hoto leydi men Niger kañon ko ardi G5 Sahel o enda illu leru février ko ƴaɓɓi ɗum ɓe kaali kulle kewɗe daro du konna ni battu on enda e ndenagu nandi ko fa hande Mamma Sambo Siddiku haalani fawari joni du konna bandi min Mariama Diallo kenda jaaɗo ƴantino yemum ɗum woni koro hawrinde.
Nous venons ensemble voir comment faire en sorte pour
min garana min ƴeewa hitande hikkande golleji ɗi hoƴete fa laaɓi ndenagu hoƴe nder nokkuje men e firtude muraduji ɓiɓɓe leydi far ndenagu e hollude laaɓi darnaɗi ɗi fadde iɗi kokke hoorejo leydi o. Wakkati no Mamadou Issoufou ƴencino laamu lewru février ko domra emun ɗum no woodi sembe minen ɗum hani min kewta e to dooma emun ɗum ɗum waɗi min gaɗi sigila golle ko yartamin yeeso komin kalto e hawrinde ɗe kan woni ndenagu ɗume watte far ndenagu fa himɓe kisa ɓiɓɓe bonɓe ɓe ɗume watte far yaadi yeeso heɓa ɓiɓɓe leydi paama komiɗe nangani ɗum en woodi golleji gatteɗi ɗi nona famɗe hoorejo leydi oo golatanana nder laawol mo o lomti hoorejo leydi Mali on e wadde sigilaji kesi komin golloyta e hantode hawrinde nde
parle à la fin de cette réunion.
Nawontiri hono hokkoɓe habaruji kasen nan ko wattanoga e jeegon kañum won ko tawa golloɓe radio ji e télévision ji kañum e fa hande waɗoɓe habaruji mbindeteɓe ɗi e gattoɓe habaruji yaade internet kañum won ko hawri to wiyete sermes nokku toɓe ganduɗa jande pantinol dow filla ko darto hono cellal ɓiɓɓe adamaɓe ñawuji daaɓoji e ñawuji tedduɗi tawaɗe leydi Niger kañum e ɗi gala leydi Niger kano wonno huule tawe naata e leydi ndi enna ɗum du konna gam batte kamɓe ene ɓe keɓe sembe ɓe anda gollal ngal no yarto ɓe anda ñawuji ɗi no yarto ɗum waɗi ko hono jangguino ngol waɗa nani Mamman Abdou goto e fande wonɓe ne jangguino ɓe ko haalani min edo fik
en général pendant les crises épidémiques
ko ɓuuri hewde nder wakkatiji ñawra ɓowgom wangi hakkilloji himɓe no ummo sanne gam degom habaruji keƴuɗi woni himɓe gala degom du ɓene woɓɓe ni ɓuuri hulƴinde jama'are kulle ɗe fuu du gaɗi ko minen taykotoɓe cellal himɓe bi'i no hani kokkoɓe habaru ballire keɓa habaru dow no cellal himɓe leydi tawra ɗum du gam fukkinde hakkilloji himɓe e ɓuytide pene himɓe gom misali miɗen pamtina ɓe no ñawuji gom bangirta e himɓe e no waɗe ko himɓe kisaɗi na no waɗe se goɗɗo nangi nde iɓe gi'i ɓude habaru dow ñawgom ɓe paama toɓe jaata ko watta ɓe keeɓi habaru lobbo habaru gogaajo
faut avoir des informations complémentaires
jonkay seyni région mo tawa le département mo Bouza nokku no laati du konna ni hono fa hawara joni du konna ni tawama hara filla ko darta jangguino sukaɓe rewɓe ne laatino saɗɗorma jonno hooreɓe tawaɓe tonda han kanto mo Bouza gatti ka en du konna ni bawɗe muɗum en kañum e ballaga mum gam batte jannene waɗa fa woɗa ɗum saabi ko hooreɓe ne gaɗi wuuro warde wuuro gam batte firtugol ko e himɓe andindeɓe du konna nafaka jangguinol sukaɓe ɓiɓɓe rewɓe l'école sembe kettinoɗo nano mbiyeteɗo Ila Shawla ni laate kam woni laamiɗo leydi Bouza ko a haalni bandi min jaato e dan tarnan Fouday Ahmed Dofi o.
ba maza de kasam
hana worbe tan kaja jande gan hebude andal rewbe du no kaja jande de gan ibe kaja andal gal ko min gidi woni sukabe rewbe janga gan de en dari handen no wodi rewbe ministry be no wodi rewbe tawabe do inde leydi meden der leede yasi he wala gollal mangal gal rewbe galano gada handen wakkati fu mo min ger der wuro to sai to min podi hakkiloji sukabe rewbe e worbe do nafakka wattude sukabe rewbe lokkol te pirtol ko e amin goldu wadi barki janginobe tan bawi kalani dum himbe denne no hani be kala nami de himbe no he waddude bibbe rewbe lokkol nagala de wattabe beedu no donno acci e janga fatimina jandeji min chomata wakkati fumo alla wadi min jaham min pirta ko e sarobe do nafakka wattude sukabe rewbe lokkol
ko de won lokci mun a jahan kan wa yanyara
nonni wantiri hono hitan dubinade sappo jeddi ko do wellinde endan departement mo mayayi region mo maradino endan wadi sadorma har fila ko darto hono kebul ngure ko hejji nenne ngure hejjo rayto endan dum wonno ko faawarjo prefet departement on biteddo Tidiane Boukary haali o wiidu kono ni gomnati leydi Niger hoji laabi fu ko tawe dum hebanama mosolo yaade yes seeda kala nani ko haalani Mokhtar Hamadou.
L'année passée, la campagne passée.
Rawani, dungu amin wodai. Gan wadan tonuji ujunaji laso e jetti. E kemedit e woygu e jetti. Ko jacci der ko hana hebe. To bani ko gu wodai, gu burti gu rautani gu. Ko jacci dundu, de jewama nyamri. Di himbe gona no chotire der ko irnam di lutinan. Himbe de gari fu, no chotir tedi. Idi heb odu wakati fu. Der chakan taraji amin de, to chedu sedi fu, futawan chede nyamri, der lube pe idama. Dundu wadi ko gomnati singi sigila. Chotiro li himbe nyamri di.
Des prix des céréales en ce moment-là sur le marché.
Madalana ni se jotté jokka yewtere men pinno studio kalangu e ngartana e nyalande ittande gambatte yolbinande himbe hokko babaruji ngada golle mudun en dundu konda wonno do noydum wadun yare leedi men Niger kam wonno koronde ne yewtande endan nyalande de konda hande tat lewru mewon ko wada serviket nanana Saidi Jibril lati do goto non e ko babaruji gonde jonde hore mudun nani o hollan en ne wonno dum woni dun yara tarnan Fouda Ahmed o yewtani dum.
La liberté de la presse est garantie.
Nyaloma le de duniyar gan yolbinande hokkobe habaru ngada golle mudum ko joganum. Miden godi dereji di cuudi sariya ngadi kolludi kokkobe habaru no kani yolbinane der gadol golle mu'em. Amma jon o hisama ko labi kite di no don njabe. Dodon micito ko boya dum. Fedde le de duniyaru hokkore habaruji ngadi hisago mu'em ko duniyaru do yolbinande hokkobe habaru der golle mu'en be tawi ko leydi Niger socco rake bawo didi dum fu no holla ko domra e yolbinande hokkobe habaru der golle mu'en dum no heri fara himbe laamube no wodi fahande nangu hokkobe habaru jabe jarama ana be gadante kite on no labi kite kawjidi kokkola habaru din wino kite chaka neddo be gadante on ji ko boye dum suudu hokkoru habaru habbinibe ngari mabbi dum ko labi kite kawjidi kokkol habaru e di sudu kawjindu moƴƴina le kokkol habaru ndu golli raka ba ko jiɗo sarus kawjiɗo ittol itte on wi'i ɓe itta ceede ɗe ɓe mbi ɓen ndeni poɗago tawa kano hakkunde cuuɗi habaru ɗum e gomnanti en noon nden ɗum addata keno ana gacce gon amma ni ko sarus kawjiɗo ittol itte on waɗi no woodi cuuɗi laatiɗi illu nden cappama ngam habaru ɗiɗi kokkata ɗum wela gomnanti ɗum suɓi cuuɗi habaru ɗin noon ɗi piya sawru gacce ɗum tawi du iɗi kewi hano ceede dekaaɗe ɗe firude min gacce amin ni non
plutôt des représailles fiscales qu'on a vues.
E do ɗum ko habaruji me fulfultili fa ele jon kammo e leydi hewtinen jango nan habaruji fulfulde studio kalangudo radioji mon to kettinɗon ton sey mi accita e gongo Mouhamad Nantani wadda habaruji ɗengal hawsankore bandiraɓe amin horiɓe waddan kandu habaruji ɗemle koriɗen enda assalamu aleykum mbalete jam wali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
batu joda kalen mo studio kalam
gam martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Jirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawo
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yaadu leydi Niger.